rajaynay muddo kooban inaan xafiiska xeeralinta u yeesho wax khaas oo ah arrimaha ama tacdiyada lagu sameeyo dumarka oo cidda la dhiilgareynaysa ama sharciga horgeynaysaana ay noqoto qof dumar ah. Bishan aakhirkeeda insha allahu 15 xeeraliye oo xafiisku qaadanayo 7 ka mid ah waa gabdho. Waxaa kaloo idiin sheegayaa oon rabaa inaan hortiina ka ballan qaado gudniinka fircooniga ah wixii diintu ka qabtay wax badan bay culimmadu noo sheegtay, wax badan baan isku wacyigelinay, wax badan baan isku baraarujinay. I think enough is enough. Waa u malaynaa inaan ka dharagnay markaan. Waxaan idiin sheegayaa waxaan u aqoonsannahay bal dembiyeed, dembiyada la gala ka mid ah dhaawac culus loo geystay qof soo islaam ah. Sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa gabar gudniin fircooni lagu sameeyey hooyadii iyo aabbihii u geystay iyo islaantii mindiyaha wadatay ee u geysatay inay sharciga hor imaan doonaan oo maxkamad la saari doono.